And yeah, that's give again.
Maxi
Kibao bao kime nige kia tu mimi Mapenzi ya kenyota na isabu kwa nini Hili joto so news alpai ni news itisini Nakosa nini mi Oh baby alo Unona jizi siku juzi tenge kwa jiliksu ya walo Stuna miliki ndede kwa simu Tuzi wa shizi mekipo Kila dakika umudakika ya batu muso Kila kitu alalisha na mete Na baby alo Unona jizi siku juzi tenge kwa jiliksu ya walo Stuna miliki ndede kwa simu Kila dakika, udakika wayapa tuso Kila kitu alalisha na mbete Baby yo soke hapa Nitazame machoni mwangu Nishike hapa, kushike hapa Nichoni kama dunia ya kwangu soke hapa Nitazame machoni mwangu Nishike hapa, kushike hapa Nichoni kama dunia ya kwangu
Sisi tunahidi na tushafuzu Digiri Wakutu kumpanisha wawe tunabidi
Kwa mwale mtayo this Ashangaza main capacity Mati in my life Shampacity number one Peze lango za hiyo ni njiti Hatari combination Itawahua
Unona jizi siku Tuzitenge kwa jiri tuyo Wando Stuna miliki ndege kwa simu Tuzi wa shezi wekipo Kila dakika, udakika wayapa tuso Kila kitu alalisha na mbete Baby yo soke hapa Nitazame machoni mwangu Nishike hapa, kushike hapa Nichoni kama